mpere kuri izi nako urupfu rwa Jean Baptiste Bagaza, president w'u Burundi, wabaye president w'u Burundi wapfuye. Ndabizi ko abantu benshi babivuzeho mu buryo butandukanye. Rekabanze tubanze twihanganishe umuryango we wabuze ababo, uwe nako wakundaga, kandi tumusabira kugira iruhuko ridashira. Ariko noneho twebwe icyo tugamije ntabwo ari cyane cyane, mwarabikurikiye ndetse baranamubitse, babiganiriyeho politike y'u Burundi na Nkurunziza Pierre, president w'u Burundi, yamwifurije iruhuko ridashira, amuherekeza n'amagambo meza. I Kigali nguko byari bimeze, umuntu aratwandikira aratubwira ati ahangaha bakoze fete kubera yuko yapfuye ngo Bagaza yapfuye ngo kubera iyihe mpamvu. Aya ni amakuru twavanye mu Rwanda, umuntu yatwandikiye kuri WhatsApp aravuga ati Jean Paul mwiriwe, ubahangaha umukuru w'igihugu ndetse cyane cyane Jeannette ngo bari mu minsi mikuru y'ibyishimo, ngo champagne bazifunguye kubera urupfu rwa Bagaza. Ati buriya niba mutari mubizi, abantu benshi bahoze bibaza impamvu banezerewe ati ntibabimenye, tubyaba byiza mubwiye abakunzi baraditahuka impamvu umuntu ashobora kwifuza ko undi apfa cyangwa se akanezerwa undi yapfuye. Murabizi neza yuko atari ubwa mbere Kagame yabanezerewe abantu bapfuye. Kuri twebwe ibyo ntago byadutera kwibaza, kuko tubizi neza ko n'ubusanzwe bitababaza gupfa kw'abantu niyo atari bo babiciye. Atari ko hari amateka yihishe inyuma y'iyo celebration yo kwishimira urupfu rwa Bagaza. Baturetse no kuba atarashatse kuza guhungira mu Rwanda ejo bundi ubwo Kagame yateraga akaduruvayo mu Burundi, batari ko hari n'ibindi. Bati President Bagaza ubwo yarakuriye igihugu cy'u Burundi, Habyarimana Juvenal president w'u Rwanda yaje kumusura. Noneho Habyarimana aza kujya muri ambasade, haza gukora umunsi mukuru w'abanyarwanda bari mu Burundi. Impunzi zarimo umugabo witwa Ganyagahene, uri wari ukuriye ibintu bya Teledis zana za DSTV mu Rwanda, undi witwa Nziga Masabo, witwa Manyembwa, na Murefu ariwe papa wa Jeannette Kagame Nyiramongi. Baza rero bayoboye abandi banyarwanda, hari ababyinnyi b'intore baza muri ambasade barabyina karahava, nkuko nayo babwiye ngo yabari bayobowe n'abo bantu banyarwanda bari imfuriwa uko ari bane. Nari mbabwiye ngo hari n'undi atibutse izina. Bagaza abimenye aha 24 heures, amasaha 28 ko baba bavuye mu gihugu. Nyagahene yahungiye muri Congo kuko atumvaga yaba mu Rwanda kubera impamvu z'umutekano, n'abandi tutaribuze kuvugaho bagiye. Ariko Murefu ariwe papa wa Jeannette asubira mu Rwanda, ntabwo ari guhunga, asubira mu Rwanda. Agezeyo Murefu bamuhaye restaurant ngo yitwa Eden Garden. Iyo Eden Garden banavuga ko ngo ishobora kuba Habyarimana yari ifitemo imigabane ndetse n'amata yongira umpatse, bayigororera Murefu. Ndetse ngo na Jeannette ngo ashobora kuba yari kashiya cyangwa se umuntu wari ushinzwe kwakira amafaranga muri iyo restaurant. Hanyuma uko byagenze nyuma murabizi, aragenda ahujya i Bugande, Murefu aza kujya kurongora, nako Kagame ajya kurongora Jeannette, Murefu aragenda i Bugande ntiyongeye kugaruka. Noneho rero ndeka inkuru tuyigarukiza ahangaha, ubwo uyu muntu yatubwiraga impamvu ngo mu rugwiro bavugije impundu champagne barazifungura ngo Bagaza yapfuye. ikibabaje nukubona wishimira urupfu rw'umuntu. Ariko genda gira ngo iyo nkuru ikindi kintu nayivanyemo n'ukuntu nk'abantu vuga kuri umunyamuryango wa RNC ari umuryango wa RNC na kumuntu wowe umunyamuryango wa RNC nurangiza ukore business mu Rwanda birashoboka. Kagame ubwe baravuga bati n'ubundi yajyaga i Rwanda nawe ngo aze kureba gicanda ngo ntiyigeze atinya ngo Habyarimana ari icyo yamutwara. Ariko ntabwo ndi buhitindeho twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Reka noneho mfungure umurongo wa telefone Jean Claude mu minota itarenze itanu, nagira ngo uvuge kuri biriya nari nakubajije ngitangira, no kuri uru rupfu rwabagaza, cyane cyane kuba ubona abantu bishima bagaserebra ngo umuntu yapfuye ukubera ibintu by'inzigo, niba koko aya makuru ya celebration z'i Kigali afite ishingiro, uretse ko nta n'impamvu nimwe